Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu dukurikira, kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu w3 radio yacu voa.com. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Nkuko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri mu zakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album ye nshya no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka. Barambwiye yuko abonetse, bambwiye ko abonetse. Urumva rero ni bya bindi abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in love cyangwa se Ndi mu rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Bo, mbere na mbere ndisegura. Nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Iyi ndirimbo yitwa Mon Coeur izasohoka mu minsi iri imbere. So muri make mwamamagaraga ndi kuri stage ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana. ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Njye ku gitaramo rero nk'uko ubimbajije, ni igitaramo kiteguwe neza cyane, ni igitaramo kinini. Twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi, ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. Rero sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nk'aho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira Abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show, mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ujenerariza ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, yemereye kuba ari wacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close na najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kigundi. Aba n'abahanzi bakomeye kandi benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bunga bose bafari bo turi mu biganiro byiza byo ko kwa concluding vuba, kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoranye, ariko ni kwa kibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo nona, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. Ni igitaramo kinini mu by'ukuri, numva nabangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyo urimo kuvuga abantu ntibagukurikire neza. Reka nabya tuzamurire hariya indirimbo ikurikiraho.
Jana kurebaka umutima udahari sirika ekutunu towa kunaga niwa wenye kunye towa mundaka waruru kundu nakariwe dina nikwa sinifuza kukometa jenine
Radijwi rya Amerika. Iyo ni indirimbo ko nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben, nibyo zina rye ry'ubuhanzi. Turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanya, ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga. Hari Astel Kana na Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga vuba vuba, muvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga. Astel,
ndabahe mwiriwe nje nitwa Astel Kana, ndi mu gisagara cha Goma ariko nsanzwe ndi umurundi.
Na uzajya mu gitaramo?
Nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo.
Arahari turacyari kumwe.
Ndahari ndakumva cyane.
Aha iri kibujumbura navuye mu ntara ya Bururi, nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone. Mirongo ibiri y'ukwinjira ngeze ahabera igiteramo baca baranyiba amafaranga yose nari mfise n'itike, sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone. Uyu munsi koko byokoro hakunoshika ahazobera igiteramo, ariko mfise ubwoba ko icyo gitaramo kizoba gihenze. Kandi nageze hano intego yanjye ari uwo kuzomwibonera amaso mu yandi. Ndacara umwana muto, ariko hari indirimbo nakuze numva iri hiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga, bibaye ngombwa araza kuyikuririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio. Ndamushimire cyane, natanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure. Ndashaka nk'umufana wiwe amukunda kuyadukorera Noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato tudafise uburyo bukwiye kandi turi kure. Icyumviro cyanje ni icyo. Hanyuma yarayirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira. Uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye, mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira. Icya kabiri, i Burundi hari abahanzi benshi, hari abahanzi benshi 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 kandi nibaza ko mubazi. Niyihe mbogamizi yoba ihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi uwo bari koranye n'umurundi byoba byavuye kuki? Bibaye ngombwa abanyishure ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva.
Arakumva, turakugumana rwose, turakurekura ruka amaze kugira icyo akubwira.
Namusubiza right away cyangwa nategereje? Yo bitinze ko ndibagirwa.
Hita ubusubiza, hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mu kanya.
Icya mbere ni uko nisegura igitaramo twakoze i Burundi. First of all, Abarundi bose ndabashimira, twakoze igitaramo cyiza i Burundi, batwereka urukundo rudasanzwe. Abarundi mora numva bafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye, kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twagiye gukora kimeze nka kiriya. Nisegura rero kuba yarahageze ahakagirira ibyago, wenda ntageze mu ruhare, ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America, ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye. Noneho wowe numba nimero ye, nzareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team izamwinjiza ku gitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibanteza igico mbe ndagishima murakoze.
Baza kwicaza ahantu heza, tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho, ntago twari tuzi ko turi buvugane, ariko I think n'Imana yabipanze. Icya kabiri rero nuko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera, mu bwana bwanjye nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura nakuze Bunda Kidumu n'abandi bahanzi benshi mu Burundi. Buriya n'inyandikire yacu twize kwandika indirimbo, cyane cyane tugendeye muri iki Abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera, ngiye ibintu biherero biha Imana. Buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitabereye igihe. Igihe gikwiriye rero nikigera, nzakora indirimbo n'Umurundi, kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla, Priscilla nawe ari mu biganiro natwe na timu turi gukorana, kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Yagiye.
Ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva, reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo, mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage, ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe, nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika, rwo gutangira umuziki. Kuva utangiye kugeza ubu ngubu, muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch, kuko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo ama tributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi twahakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo. Ubwo ndavuga wera kuri ni benshi, ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nka ba Masamba, abahanzi nka ba KGB, abahanzi nka ba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibintu bikorwa, ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagiharika ntibagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri tubagomba, numva ko tubagomba icyubahiro ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisplaying urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, uri kwitwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concepts zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
Uvuze ko bahanzi baba banjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamukaho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubiza amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingira extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda na ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of means ariko if we had all the means I think we'll have the best musician the best artist mu ku rwego rukomeye cyane so ni muri urwo rwego romba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi ariko ntibikureho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe na questioning my hand kugira ngo numve ko ari kinanjye natanze ku mukuru rugendo rwe ndumva rizo
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye nkubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo agace gato k'imwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade indirimbo ikosa Kevin ati nisanze nkunda umuntu ntazi nimwe muzo yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
merereye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hama icyo nari mfite n'ikibazo cyo kubaza The Ben ndakora mu kije bira byose alo
Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kumwibariza bivanye n'uko ari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato wagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri mwaka umwe ukagira gucoka ibyo bagiye ukababura akarorero nka niyo Bosco akarorero nka nk'umuhungu witwa Afrique n'imbere ya Afrique hari umuhungu araho yanawe nyine rakizamuka kandi umuravye abona ko afite impano none igiki bese ni mwokora kugira ngo ababana bazamutse baba bataramenyekana bagiye kugwego nkubwo mugeze kugira ngo bagaruke mu muzika kuko mu kibumba yego kibazo ni cyane igiki mwokora kugira ngo ababana nabo baba abantu bakomeye kuko uravye impano bazifite ibibazo byanjye nibyo murakoze
yego nisubire cyangwa
ukomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
so ya ni uko mbibona kandi mu byukuri niko njye mbibona ashobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zirahari kuko urabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje ko wagize mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse hari n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane cyane ko nk'urugero nka nk'ibyo ndabigaho muri statement nkoze mu kanya kashize ni tugize minzi dushobora kuba twifuza nta gihugu cyatuze imbere mu kugira impano zitangaje so usanga mu gihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretruva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri yo nta na zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nkabo babiruvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afrika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na New Bosco nta kwezi cyangwa amezi birashize asohoye indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi ba nanone bahuye n'izindi challenges zitandukanye zaba za management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo bagi our personal tugiringa nayo kandi personal life is a professional life all the time ugasanga twige ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben ko atagisora indirimbo kuko tutazi icyo Ben amaze isadiringa nabyo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaze mu kiganiro muri sangaho he ni ikibazo cy'umugitekerezo
sawa murakoze cyane so kuva mu mwaka rya tuvugana duhere mu gihugu gisaga cyane yoro cyane Nairobi
amakuru cyane Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza kwikira ngo igitekerezo nsa
igitekerezo nako na teritege yo muri ibyo wacu manzi wacu The Ben
nuko
numurizi nkunda cyane nyene nuko ndumuturanye ari ndumuturanye wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubw'ibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane Mike Manishimwe aho ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye he Safari ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi ko umuziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushyira indirimbo nyinshi hanze kuko asigaye ashyira indirimbo zitari nyinshi asigaye asohora indirimbo haciyeho igihe kinini
nibyo aramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kusohora vuba cyangwa se gutinda nibyo aramaze gusobanura ngirango
nitwamenya niba ari post wedding ariko noneho 25 rwose ndushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiza
kwizeje rwose ngirango no mu mpera z'umwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gusohora indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye ubone hanashizemo amakolabo nakoze n'abandi so biragaragaza ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane
oya rwose nibyo turagukunda
urakoze cyane Safari twakire ishimwe Nicolas ikaza mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
nitwe ishimwe Nicolas mbere kirongi rindo rindo
ariko uri ahantu hari urusaku ntabwo turi bukumve n'uguma mu rusaku ishimwe Nicolas turakumva
Hello
Okay Nico ngira ngo ishimwe Nicolas yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka ibyo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu by'ukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira The Ben
yego ni byo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu rukumbi kimwe mu bintu bike bijya bagirwa abantu bajya bibagirwa I'm sorry niba nagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza nta
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganira aho mbishobora
umuziki rwose uri mu bintu bike abantu basa nkaho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akunda umuziki yawushizemo afite good ameze neza ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka ku reflecting se icyatumye mfiriga good cyari kiri ni uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri yiterwa icyambere nibwira ko ndi mu bantu bari presentinga impact runaka ntabwo nshaka kuveba indi myandikire y'abantu ngeze kuri presentinga ni ikirehe mbashaka ko n'umwana w'imyaka itanu yakumva indirimbo akayumvana na mama we nta kibazo bafite badategwa mu ukuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira impamvu ndetse n'abandi bahanzi
umurongo wa telefoni sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma
ese wabuzu ko wanzonze mami no kuri singiriho hoya nje sinibuka uko nabaga ntarakumenya tariki yari nyingi imitima yahuraka hoya hoya ntaka kunwara sushaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ikiza cyose nabiboneye muri wowe
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben twa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya babivuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo wari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingston bombi barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ndi mu modoka ndi kuva kuri site ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngire ibiganiro byiza mu gihe wenda kitara bitarasozwa ariko nari ndi kuvuga kuri point ya y'iburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo
ntego
drive kuri njyewe ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora witeka ryose uhora wibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi twawugeranye n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko ntanavuye abandi bahanzi ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4-5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho so nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'abanyarwanda bitari juste kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaha umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye abanyarwanda bahungabana biteye ubwoba, ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye by'ukuri abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow.
Igitaramo
cyacu nabwo tuzagira tu displaying ibintu byose bishoboka byatuma kiba igitaramo batazibagirwa, kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze Ishimwe cyane kongera kumva mu Dugana The Ben. Ndagira ngo ngaragaze imbaga mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. Ni umuhanzi nkunda cyane iwacu n'inganda muri Kirehe Musaza, na agace gaherereye hafi ya Tanzania, kuko iyo mpagaze inganda iwacu mba ndeba Tanzania. Ariko ngerageza kumva Secular Music nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye, kuko nge namukurikiye guhera 2013 niba muri secondaire umwaka wa kane, aho ngaho nagiye mbona ubwo bazamba cyane baririmba cyangwa se atanga message, kugira n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane, kandi ubona ko afite imesa atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze, ukumva ko byibura hari icyerekezo kiza cyane mu Kinyarwanda.
Yego, Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanduranyije.
Yego.
Okay, reka twakire na Richard Livingstone.
Hello.
Welcome. Izina uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute.
Namba mererere Nairobi. Hama Jeff Wisanzanze ndi Murundi. Ariko nkurikiranye hariyo kitse mwavuze ati icyo gitaramo kizabakira mu byo ku byerekeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Ntabwo ariko twavuze rwose, wabisomye nabi.
Ariko suri inyuma umenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album ye nshya no kwizihiza igihe amaze muri muzika, mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya Jenoside. So ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa, ariko urumva yuko atari ryo shingiro ry'igitaramo.
Rero nyambari ko biri buriya dezene turamukunda gose.
Ni byiza. Twakire David ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Cyane nanjye mazina nsa David Nsengimana, andikiye ari mu Rwanda. Muri na mbere ndasuhuza The Ben Saizati amakuru.
Amakuru nimeza, umeze neza?
Meze neza cyane. Ngira ngo The Ben nakumenye kuva muri 2012. Nkomeza kuza mbasha kugukurikirana, nagize amahirwe yo gukurikirana cyane, yaba mu ndirimbo zawe, yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ko ibyo niyikoresha mu by'ukuri n'urugendo kumwe cyane n'urubyiruko wagiye duha urugero rwiza, aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho, kugira ngo benshi barabinze n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben, kugira ngo nawe urabizi rero. Kimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation, yaba abanyarwanda, yaba hanze. Urabizi ko he was superstar mu Rwanda na East Africa and the whole world, barakuzi. Hanyuma ariko nk'ibyo nkagira nk'agabazo k'amatsiko nakwibariza Tiger B. Ese nk'iyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki w'2024, ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ikubona nk'ikihe bitayikije mu bitandukanyeho wa n'ikindi iyo gitegereje nkagereranya n'umuziki wa 2024 mbona hari different ubona
Chuta David, chuta.
Nyaruta,
nyaruta.
Sorry.
Nyaruta, nyaruta. Turi muri atinda kandi abantu ni benshi, benshi, benshi cyane bashaka akanya.
Yego, reka mbangure mu bice mbangura. Ikindi kibazo nakubaza, nibonye nk'urubyiruko uyu munsi ufata initiative ukajya mu muziki, ndavuga bati inspirasiyo yanjye nikura kuri bebeye n'urugero mbese nk'iyo wabonye ukaba hari nk'uwagira gusohoka gusaba any support se how do you react?
Urakoze David, reka the Ben agusubize yakumvise.
David urakoze cyane, ndagira nibuke uko bibajije nduba warumbajije difference ya Demi-Douze mu cyo Demi-Douze no 2004 nibaza ko ibyo byose hari difference. Difference iri muri sound dukora, sound ya 2012 yari sound obviously ya kera, ama software aza agenda duha sound nziza kandi you know zisona neza kurushaho. Nibaza ko 2024 uramutse ukozemo fusion ya imyandikire wenda ya 2012 then you can have something amazing. Ni ari ndi mu dufite itwa sikosanya umwakinye kuri nge yanabwira kadeko ni igitekerezo kiza yagize kuko twafashe sound ya 2024 dukoresha igitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'imyandikire bya 2012 n'impamvu yabaye imirimo nini. So difference irimo mu gikuri ni nziza nta kibi kirimo n'iterambere nini nk'ahandi hose mu zindi sector. Hanyuma ikibazo rubajije ni si wanyibutsa ntabwo nibuka neza
yavugaga iyo ubona kuba uri icyo yise intangarugero cyangwa se bandebereho abantu bose yaba abahanzi bakiri bato cyangwa abandi bavuga bati dore umuhanzi abandi bareberaho cyangwa se twemera akavuga ati wiyumva umeze ute biguha buhe butumwa.
So mbaye honest mtagoma biba mu bibi natibaza bibi nta na kimwe forsa nge kubyuka mitono ngomba ko ngomba kugira umuntu extending a hand to na ni nsa nkaho mbikora mu buryo buri muri natural ntago mbajije ubwo mbifiringamo ntago mbuzi I just feel ko ari ikintu kizima twese twagakoze umuntu ashoboye kuba yakisigaye ku extending ikiganza ku wundi yabikora ndumva ariko namusubiza
ngira ngo David aranyuzwe n'ibisubizo umuhaye mbere yuko twakira undi muntu ariko ndagira ngo dusubire kuri iriya concert twavuze concert ariko ntabwo twigeze turangira abantu aho bakura amatike ushaka kuzayitabira yayakura
murashaka amatike yayakura kuri station za Tekno narashimira Tekno umuterankunga mutagoma wihanganye kuba nkuzanye mama abaterankunga kuri radio
ibyo bintu
ni ukuvuga ngo ama station ya Tekno yose afite amatike yacu ari shop yitwa Fly Mama Africa nayo iri mu baterankunga bacu nayo ifite amatike yacu ndumva so far aho kandi ni henshi cyane tekinira ahantu hose mbese imeze ahantu hose wayibona ndumva ari ibindi ni mu buryo bwa internet ni kuri ticket.com ndabishyiringa kuri social media zanjye naho bahakura amatike mu buryo bworoshye ariko abadakunda
ngira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahumvise aho bakura amatike ariko dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'icyo gitaramo twaganiriyeho. Reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo nanone uracitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato.
Cha 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 c
Radio Ijwi ry'Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Rezo ntabwo irimo kutubanira ariko uko biri kose ndizera ko urimo mugira ibihe byiza aho muherereye murimo mugana ku mpera z'umwaka twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani. Indirimbo Why cyangwa se kubera iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania. Ndisegura cyane ku bantu benshi batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga. Ntabwo turi bubashe kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane, ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro. Twakire Karegeya Le Innocenti, kaza mu kiganiro muri Sanga. Okay, reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben, turagenda tugana ku musozo. Tuvuze kuri iki gitaramo kuko dushigaje iminota nk'itanu, hari ikintu cy'ingenzi, ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende, kuko wanabivuze ko ufite byinshi hugiyemo ubwo butumwa bw'abarobowe?
Urakoze cyane. Ntabwo niba ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze, ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose, and that will be revealed ku munsi nyirizina.
Bizatangazwa ku munsi nyirizina, izavugwa iyo ari yo ku munsi nyirizina.
Izanagaragara cyangwa izanagezwa kubitabiriye ku munsi nyirizina, ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira.
Ugize uti bose?
Ugize
uti abazakitabira bose?
Muri make ni bose. Ni ukuvuga ngo ibihumbi icumi bizaba biri muri arena bizataba bifite gift, bazishimira ndetse bahawe na The Ben.
Ibyo bintu uko biteye amatsiko?
This is very basically exclusive muri ubwo buryo. Noneho igitaramo bwacyo rero ni igitaramo kiri special nkuko nakubwiye, ntabwo niba za concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before, ndetse na line up dufite itandukanye, ni line up dufite uburyo izakoreshwamo itandukanye n'uburyo busanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere. Nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special, ndetse n'abazakitabira bazataha bayi very 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 excited ku byo babonye.
Ye rero Ben, ndumva twakugumanye cyane kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora, ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura. By the way, ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nayo nayubashye, and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze, connection yacu igipfa ko nindi kwirukanganza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza. So ndisegura kubakurikiye VOA, ariko nababwira ko mbakunda cyane kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier cyangwa cy'ambizu kwambere.
Uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze, kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya. Ariko hano ku Ijwi ry'Amerika nakubwira ko tutakuveba, nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batatuveba, kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho.
Murakoze cyane.
Nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika, natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara, kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire ishimira Nadia Taha no wa refutanije bamfatishije ku kira telefone zabo kuri micro mwari kumwe na Jeff Mutagoma mukanya sa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero
Oh,